Wafuka history. A Ragnam soldier, the only general. My heart was broken recklessly. Mubu tiki tiki tik tak titi. Zijukile visela wansi wobutinga. Tulibabidi nze nawe mubu titi. Walinya kubureji nondeka so lonely. Mbola bianga siri na mulupi ya no baby. Kale to get you as my target. Walichavu gaga change asiti. Ngomu kwano is a secret. Baby no salao ogende recently. Kale to get you as my target. Walichavu gaga change asiti. Ngomu kwano is a secret. Baby no salao ogende recently. Echigambo L-O-V-E wa chintamia. Evi alavu puliranze wa bintamia. Wamenyo mutima mama no bintamia. Oh 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 no bintamia. Echigambo L-O-V-E wa chintamia. Evi alavu puliranze wa bintamia. Wamenyo mutima mama no bintamia. Oh 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 no bintamia. No salao ogende recently. Kale to get you as my target. Walichavu gaga change asiti. Ngomu kwano is a secret. Baby no salao ogende recently. My heart was broken recklessly. Mubu tiki tiki tik tak titi. Zijukile visela wansi wobutinga. Tulibabidi nze nawe mubu titi. Walinya kubureji nondeka so lonely. Venga siri na mulupia no baby. Kale to get you as my target. Walichavu gaga change asiti. Ngomu kwano is a secret. Baby no salao ogende recently. Kale to get you as my target. Walichavu gaga change asiti. Ngomu kwano is a secret. Baby no salao